goddess. It's Rosary.
Tiako, baby.
What a tubo. What a tubo. Ay, what a tubo. Leo lazima watubu. Ay, kimbamba wakikonda ata ito konda. Mademu anagongwa, milango inagongwa. Uku kwetu chura na meza anakonda. Ukitaka kitonga, utapigwa bomba. Tafuta six packs, watu tuna six figures. Ndomana wezi nkutana chill na fake niggas. I'm a boss bitch, wow ni my gold diggers. Every time I spit a turn, haters to believers. Umepewa lifty, mguu kwenye dashboard. Mtoto mama weka macho kwenye blackboard. I'm a rap god, on your iPod. Got a third leg, call me tripod. Leo tunakula nyama mbichi, eh. Mistari imeza mandichi, eh. Mlevi amezima switchi, eh. Ni kwikwi, eh. Ni kwikwi, eh. Watatubu. Watatubu. Ay, watatubu. Leo lazima watubu. Ay, watatubu. 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 Chumvi mina ongeza bidii. Wenye damu ya kunguni mina damu ya nabii. Unajifanya unijui, tanijua roundi hii. Nkiamua na pasua mpaka kio cha jamii. Kopa hela kwa ndugu tengwe na uko. Na uone mambo mengi kashimo la cho. Wakitishia ngumi, mina tishia ko. Nasimamisha dunia, we simamisha. Leo mambo ni mapana kapazia la cinema. Pombe ni konki ya sifiwe mgema. Staki mambo ya kise, sengerema. Wana wametimba na irizi zinahema. Leo tunakula nyama mbichi, eh. Mistari imeza mandichi, eh. Mlevi amezima switchi, eh. Ni kwikwi, eh. Ni kwikwi, eh. Watatubu. Watatubu. Ay, watatubu. Leo lazima watubu. Ay, watatubu. 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 Leo lazima watubu.
Good touch.